Umdala wezulu nomhlaba amazulu thembe yena hlaba uthembe yena solilela kubani na
I'm good.